Uche mmadụ abụrụ uche Chukwu, uche Jehova ọ ga-eme nunu. Uche mmadụ abụrụ uche Chukwu, uche Chukwu na karị mmadụ. Omego ife o jiri bụrụ chi, omego ife o jiri bụrụ chi, omego ife o jiri bụrụ chi, omego ife o jiri bụrụ chi.
Sabo tuto,
omego ife